Yeah, yeah. Huh. Come on, come on. Yeesh. Huh?
Showering blessed toka juju na muamini Mungu sina gundu hata ukiwanga mixa juju bado nitashukuru kwa vitendo kama bubu akanipa na mi uhai akatupa na kadivai shetani shindwa usijidai mi mtoto wa Mungu na madhambi shakinai yeah. Hata kasi na kitu mifukoni nimechill maskani na shindi ya maugali mboga maji kachumbari yeah. Sina rush mdo mdo taratibu siyo case. Nitapata na chota kama bless. Yes, I mean more cash. Dash, sipigi. Piga mpanga, piga deal, piga tiz, piga mchongo, piga ishi na yo deal ina money. Piga vita, piga ngumi, piga yowe, piga nduru, piga chef ya kuna tena samahani. Amen. Sadaka na shukuru nisipopata nachotaka sikufuru hapa nitaka nachotaka niko huru speaking bitch mimi na vaski ya kunguru ukinisema ukiwa bado na hema na kwamba siko vema na kutakia mema sikupingi kwamba sina shilingi najua yupo dingi siku nyingi mshindi na nitashinda hata kama unapinga nazidisha kuringa kuna wakunipinga nini kiwingu leta hata na pingu mzidishe na majungu bado niko na Mungu amen. Yeah. Bless me wasidia e one on this me wape long life long time long living ili waone ambavyo na ni kiss me yeah.
Yeah.
Amen.
Hola, oh, all I see is your blessings. Lord, I need your blessings and I need your blessings and blessings.